your tea.
Jadi
Sugar Raimi
touches on me pa.
Is the remix. Is the remix.
Let go.
Kutamani, nilikupenda kweli. Ali yangu tabani, moyo una vidonda. On the sleepless night, give me my special. I don't wanna fight, leave me alone though. Siwezi, mi siwezi. Siwezi kupenda tena, mesha choka. Siwezi, mi siwezi.
Mesha choka, siwezi.